From the future, yanuka. Sacrifice is the hardest part. Epuwa chili la bengi, yeah. Baja vitu vika limba. You are always there by my side, yeah. The only thing I want to say to you, yeah. Kutasha manta, ona. Wana loni kuino ma hap chende. Kutasha mambe, ona. Iwe munga vila, shifo hapona. Kutasha manta, ona. Wana loni kuino ma hap chende. Kutasha mambe, ona. Iwe munga vila, shifo hapona umi, yeah.
Witness wa kurusha kwandi. Witness wa mumesho yandi. Ni wafuti witness wa unosho kwandi. Kati na chinjerero. Wasata shandisha takachero. Bana nani mwa denga bandi kati bashinani wenga kakule titwaka kama mwana wati ni nani. Na kutoma sem pira yadi na nombe fo yaba sem. Na kutoma sem ara mwana taka pambura ta sem.
Ukula na la future alianguka. Sacrifice is the hardest part. Epuwa chili la bengi, yeah. Baja vitu vika limba. You are always there by my side, yeah. The only thing I want to say to you, yeah. Kutasha manta,
ona.
Wana loni kuino ma hap chende. Kutasha mambe,
ona.
Iwe munga vila, shifo hapona. Kutasha manta,
ona.
Wana loni kuino ma hap chende. Kutasha mambe,
ona.
Iwe munga vila, shifo hapona umi, yeah.
Ona,
iwe munga vila, shifo hapona. Kutasha manta,
ona.